Waɗa hannun duɓi ɗiɗi ko gwamnati leydi Niger singi sigila coggu angare sonni tana remoɓe ɓe leydi nder laabi sigila odu ni no wodi nafakkaji gonaɗi no tefane remoɓe. Miɗo mila du ko sigila on o nangi lawol lobbol du. Minen jon en kampaniji meɗen he nangande gwamnati ko watta sigila o singo darto ngam filla coggu angare o leydi Niger hana ko hoyno, amma illa ton yaasi angare on caadi
excessivement cher.
Ko gwamnati hokki lawol to onon jo en kampaniji ɗi endan oɗon godi bawɗe keƴorɗe ko nanna engrais o endan fa nokku fuu nder reedu leydi Niger o heɓo.
To nder sigila keso men tawa ngam aranan majjum ni, amma min ɓooyi ko emen gollida sarwusuji gwamnati kawjiɗi filla engrais o. Joni ko heeɗi ko watta nder sigila o kanni woni minen jon en kampaniji ɓe minen gattata ceede amen codo engrais o nanna nder leydi Niger. Min jaramo du nder reedu leydi. Meɗen tefude mosola ko hawra ceede ɗe endan codo engrais o kam misali BIDC e banki jigo meden tefa nanganami engrais o sodoe o sonnire remoɓe
au niveau de nos producteurs.
Ko gwamnati accidi kampaniji filla engrais o ɗum wawa waddude du engrais o ƴaadu remoɓe ɓenden keppa ko sodiramo na.
L'état gwamnati no wallira ko watta ceede makko to ƴaado ɓura bawɗe remoɓe. Gwamnati eɓe juuɗe muɓɓen tawa nder filla sooda sonnito makko ka en kawrata cewtino nden ko taƴa ceede makko ko watta remoɓe keɓiramo ko yirno. Mine jon en kampaniji tawaɗi dow jonde ko e muɓɓen minen je waddude engrais o enda nanna nder leydi Niger ceede saari kandu ni min connirta.
Engrais o de waddama no heɓoto du nokku fuu nder reedu leydi Niger na?
Ɗum woni komin giɗi, kowoni emen durwana. Min gollidan e tawaɓe nder siri on fuu goonga meɗen tawa nder filla lumaku, amma komin ɓuri hokkude semme kam woni remoɓe leydi Niger connire engrais o ko yirna.